ubomi bam ngumqa sindleleni ubayo masha ndenyuke bomini bam qamela umanzi sesinyembezi mihla ndizityandigila usombawo ndicela amandla ndicela impumelelo mihla ngemihla nyembezi zinqamle zibomo qamela umanzi sezinyembezi ubomi bam kuyincindi yekhala namhlanje umntu ukhwelezehlela kulo mzimbu ndincama ngokulahla ithemba kodwa umam uyathetha uthi ithemba alibulali uthi ithemba yinto apha engumntu ubomi bam kuyincindi yekhala